nsaba onnyambe mu kino mama omulungi ebintabula bingi lwaki kitange bwajja omulago bukambwe bungi lwaki toyagala mbeeko naye ŋŋamba kyekiri awo ne bwe tuba tumusanze mu kkubo mba naakamulaba nti tugende mama kiki ekikwewaza taata ŋŋamba
mwana wange oli musajja mukulu nze mmanyi kikuluma obutamanya kikaakyo muli kikujigijja obutamanya kitaawo olubuto yalwegaana mbuye muto tazaala naŋŋamba ndujjemu mwana wange ng'olubuto ndwagala ate naye nga mwagala kwali kumalirira nnyo nayita mu mannyo ga mpologoma
mbwe mba nsobeza nsonyiwa kakisalawo